Ebya bachara fetuwe wamu biteke munsawo abasajja bakula